kuruka kakubera umwanzi nimero ya mbere wowe twagenda nyurugendo rw'ubuzima twagendanye turangatanye mu mwijima abatubonye bakatwita abavandimwe nari nzi ko mbonye umuvunyi uzamvuna nakiriho howe nkamurera ntanze gutaha bagenzi banje narumiwe uwari shuti ubu niwe giteranya uzambarize icyo nakosheje musaba imbabazi musaba imbabazi ariko kandi niyo cyawe gihari ntiyarakwiriye kugenda mvuga guzwa hose hose kugenda mvuga guzwa no no shoti yanjye ndagusabye ceceka Chocora ureza mati kuwaza nga kujiri na mazuwa ka Uurujanu wangu mukayo ahanyuze hose, hose
Ukendamisha mutazu kahachi wono kagi Sinari mozi, sinari mzi Ukwiriye kumbisa, ukama mahoro Natura gato tie, natura gato Ukendamisha mutazu kahachi wono She's a queen, yeah, yeah. Mumbari's the chamora, yeah.